Yahaya sura nai, aya go, yaki chapande nai edidi. Yesu meddi e samari ankejo debbo. Fari sanko en, nani habaru Yesu e heba tokube mo puri Yahaya. Donma, e mo wadana imbe baptisma puri Yahaya. Konde gonga, nadum Yesu e hore mudum wadanta imbe baptisma dum, ama tokube mo ngadata dum. De Yesu nani fari sanko en, nani habaru ko wadata. Se o ali ledi Yahudia, o so I Galili. Do lawal mako, dum wartani mo dole o tokkander ledi Samaria. Se o yotti wondi gariri, gondi nder ledi Samaria, bietendi saikar, gondi hada njairi ndi Yakubu hokki bitdo mudum isubu dagandenno. E wodi bundundu Yakubu wasi enjairi ndin. Yesu bosomi gam yadu, o jodi hade bundundun. E charangel, dum chaka nyalauma. Se goto samari yankejo debbo wari yoguki, Yesu imo, hokoram diyam miyara. E charangel, tokkube mo njadake natti nder gariri ndin, gam sodoiki nyamdu. Se debbo on wi Yesu, a Yahudan kejo, minbo mi samari yankejo. Noe mbi atayam mi hokkuma ndiyam jara. O wi unon, gam wala ko hauti Yahudan kwen e samari yankwen. Yesu imo, da a andi chahu dum alla yidi hokkukima. Kadin, da a andi gamudoma ndiyam jaratetam. Da a torakemo, da a hokkima ndiyam kokojam yonki. Se debbo on wi Yesu, modibbo. A wala kwa nyedirta ndiyam dam. Kadin bo, bundundun e luggi. Toeke bata dando ndiyam kokojam yonki. Apuri mama meden Yakubu kokudo endu bundu. Kanko e bipe mako, e marle mako fube njari ndiyam bundundu. Yesu imo, komo e jardo ndiyam bundundu, futita inana donka. Ama komo e jardo ndiyam dam kokka e momi, o futitata onana donka kadin. Ndiyam dam kokka e momi, dam warta inder mako, ndiyam ulojam, kokka e dam moyonki kire ata. Debbo onwi imo, modibbo, hokkam dam don ndiyam, gam tomi futita minana donka. Donma, tomi futita mi warado gam yoguki. Yesu wi imo, yahu noddoya gorko mada, ngardoyon. Debbo on wi i, mi wala gorko. Yesu wi imo, awi i gonga ne bida awala gorko. Gonga kanwoni, awati tele jowi, netlo monjoto dita jonibo, na o gorko mada. Kombida dum gonga. Debbo on wi i, modibbo, mifami a anna bijo. Mama en amin, maunini alla do hochere ndee. Ama onon Yahudanko en on bia, urichalima woni tohani dum maunina alla. Yesu wi imo, jabu kombi ay mami, charel e wara, ngel mauninto nyako modou, na do hochere ndee, na ander urichalima. Onon Samarianko en, on maunina ko on anda. Ama minon Yahudanko en, emin maunina ko min andi, gam dagato Yahudanko en kizindam iyoyi. Ama charel e wara, ngel yadake ngel wari, charel ngel yimbe maunino be alla nohani, be maunina e nyako modou, nder gonga e nder baude ruhu alla, gam irima be nyako modou yidi be maunina mo. Alla o ruhu, maunino be mobo dole maunina mo nder ruhu e gonga. Debbo on wi Yesu, emi andi almasihu e wara, wato chupado alla, to o wari, o wi aimin kodume. Se Yesu imo, min meddo e mada, min wani almasihu on. Engel don charil, tokkube Yesu ngartoi, be kaidini, de be tawimo e mo medda e debbo. Ama wala goton der mabbe bidomo, kongadata, ko gamtume meddata e mako. Se debbo on ali yogirde mudum, so I gariri wi imbe. Ngare, ngyon netto bido yam kodume ko medumi waduki. Ko kanko wani almasihu? Se yimbe ben ali gariri ndin benjaito Yesu. E dum dernon se tokkube mo torimo mbi imo, modibbo, nyamu gotum. Ama o wiibe, emi wodi nyamdundu nyamaimi, on anda kodum e domairu. Se tokkube mo putti jam jam tiriki embia, ko gotto waddanimo nyamdu? Yesu wiibe, nyamdu amwani, mi wada ko liloito yam wiiyam. Miyotina kugal ngal ohokiam. Na on bia, hori lebbi nai, dum itta korema. emi wi'a on ndare gese boddum korema bendi dum hewti itteki itto korema e yobe korema dum o ittata woni yimbe kebobe yonki kireata gam awudo e ittudo ko bendi be kauta be belbelta ka hala dum gonga bika goddo awi goddo bo itti ko bendi mi lili on itton ko bendi dum on kuwanai wobbe kuwi na sedda onon bo on nyami bote kugal mabbe samariyan ko en dudbe din don gariri koli yesu gam on don debbo wi'i o wi'i am ko dume dum medumi waduki gam non de samariyan ko en ben garito yesu be torimo o jododo e mabbe sai o jododi e mabbe balde didi yimbe koli be yesu beydi na sedda gam boli de mako be bi debbo on joni min kolake yesu na gam ko biida tan amma gam minon e koy amin min nani ko o wi'i min tabbitini kanko woni kisno duniyaru emi do alla hokka en faamu wolde mudun de janguden do o do to janguden en nani no annabi isa metirani goddo debbo samariyan kejo do diyam kokkay jam yonki kireata bononno janguden en nani de fari sanko en nani habaru yesu almasihu e heba tokkube mo buri yaya den bo emo wadana yimbe dudbe baptisma ha buri annabi yahaya konde en nani do na annabi isa e hore mudum wadanta yimbe baptisma amma en tokkube mo sai fari sanko en ummini kajal de be nani habaru ko annabi isa wadata annabi isa bo de yida fitina ko haure sai o ali leydi yahudiya o yahi galili dow lawal mako yaki galili sai o iwri der leydi samaria annabi isa e tokkube mo de be ngari wondi gariri der leydi samaria bietendi saikar gam shomri sai annabi isa jodi hade wondu bundu gam o siwto bundu ndumbo ndu annabi yakubu denno ndu o hokkuno biko isufu diga denno sai annabi isa jodi don gam siwto tokkube mo bo njahi der gariri gam dabbitoyki nyamdu charel ngel annabi isa jodi hade bundu ndun sai ra goddo debbo samariyan kejo wari gam yoguki ndiyam e charel ngel bo dum chaka nyaloma sai annabi isa yami debbo on wi'imo hokkoram ndiyam mi yara den sai debbo on wi annabi isa no dum wadata an yahudan kejo yamayam min samariyan kejo ndiyam yaruki ko wadi debbo o wi annabi isa non gam e wodi ciya narral hakkunde yahudan ko en e samariyan ko en gam yahudan ko en e ngiya samariyan ko en na in yahudan ko en rinbe hanjum wadi e be jawobe to rano dum wadi dum hebi lenyol samariyan ko en charel gel israilan ko en gonbe der leydi samaria ngadani alla hakke alla monnani be wadi laamido asiria wari honibe sankitibe warwarni wobbe den o hocci wobbe o dillidi leydi asiria amma o horni wobbe israilan ko en sedda der leydi samaria den o waddoi wobbe yimbe na yahudan ko en o hauti o israilan ko en koribe der leydi samaria enon be ta indiri ha be ndaindaintiri enon badu hebiri lenyol samariyan ko en gam non yahudan ko en e ngiya samariyan ko en na in yahudan ko en rinbe hanjum wadi debbo o wi annabi isa no dum wadata an yahudan kejo biayam min samariyan kejo mi hokkuma ndiyam jara gam yahudan ko en e nefa samariyan ko en hama be ngala sumpo wodgo hakkunde mabbe amma do en gi annabi isa nefaibe annabi isa alla liloimo gam lekki duniyaru fu na gam yahudan ko en tan den bo annabi isa wala ngikku ferotirol e moyidi kongole lenyol heba kisndam diga hakke yaki wuro alla gam non o wimo hokkoran diyam mi yara de debbo on dabbiti wanyuki hokka annabi isa ndiyam sai annabi isa wimo da a andi chahu dum alla yidi hokkutima kadin da a andi jamu doma ndiyam jareteedam da atorakemo o hokki ma ndiyam kokkay jam yonki ka halafa wanni o debbo samariyankejo samariyankejo debbo o de nani annabi isa meti dow ndiyam kokkay jam yonki fi dum wannimo sai o wi annabi isa modibbo a wala nyedirdum ndiyam kadin bo ndu undundu luggundu toye kebuda ndiyam dan don kokkay jam yonki sai debbo on dauti wiki a buri mama meden yakubu kokkudo en ndu bundu kanko e bibbe mako e marle mako fu be jari ndiyam daam amma be mayi no en biata a hokkay yam ndiyam kokkay jam yonki dum e holla en no o debbo famai maana ndiyam kokkay jam yonki dam annabi isa inni do debbo o e nyuma dow ndiyam dan geten e gite e mo kammi iri ndiyam dan o wari yoguki to ndu bundu amma annabi isa e meta dow ndiyam dam ruhu na ndiyam dan geten e gite do walde Allah kokkainde yonki rako annabi isa wi o debbo aya sappo e tati yesu wimo ko moye jardo ndiyam bundundu fuddita e nana donka amma ko moye jardo ndiyam dam kokkay momi o fuddita o nana donka kadin ndiyam dam kokkay momi dam warta e der mako ndiyam bulojam kokkay dam mo yonki kireata aya sappo e jowi sai debbo on wi annabi isa modibbo emi toroma useni hokkam iri dam don ndiyam gam tomi fuddita mi nana donka donma tomi fuddita mi wara do gam yoguki de debbo o nani annabi isa meti dow ndiyam dam o hokkata kokkay jam yonki kireata o debbo wi annabi isa useni hokkam dan don ndiyam gam tomi yari tomi fuddita mi nana donka kadin den bo mi fuddita mi wara do gam mi yoga dum holli en no o debbo famai maana ndiyam kokkay jam yonki dam annabi isa wi do annabi isa e meta dow walde Allah kokkainde yonki gam non do e holla en bonon no yonkiji meden nanirta donka ndiyam non ma ruhuji meden gidiri walde Allah bononno to en jarai ndiyam dan gieten e gite daam en mayay non ma to en jarai ndiyam dan ruhu dan Allah hokkata barka annabi Isa barka walde mako non ma en kalkai der kita mako debbo o famai non e mo nyuma dow ndiyam jarte dam 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 gieten e gite amma annabi Isa e meta dow ndiyam dam ruhu kokkay jam yonki kireata maana jaray dam neddo der aljanna ko bo neddo jododoto e Allah der wuro mudum ha abada bandirawo am nanaydo a fami ko nanata duum na annabi Isa e meta dow ndiyam dan gieten e gite amma e mo meta dow no hani enen bibbe adama nanen donka wolde Allah kokkainde en yonki kireata bononno nanirten donka ndiyam hani ruhuji meden ma nana donka wolde Allah gam kaire woni kokkainde yonki kireata emi do Allah hokkuma faamu duum de debbo o wi annabi Isa hokkam dam don ndiyam gam tomi fuddita mi nana donka den bo gam tomi wara do gam yoguki sai annabi Isa wi debbo on yahu noddo e gorko maada gardon sai debbo on wi annabi Isa min mi wala gorko sai annabi Isa wi mo i a wi gonga a wala gorko gam gorko mo jodo dida joni naam gorko maada gam a wadi tele jawi gam non hala maada wiki a wala gorko gonga a hunde dum fawanni o debbo o hedaaki uki annabi Isa o anda moy woni annabi Isa amma do annabi Isa e metanamo dofi dum o wadata dum woda gam e mo wada tele dudde o jodata ko to wuro gorko hande e mo wuro ngo jango e mo gonton wuro sei annabi Isa hollimo irin den don jodde nanon Allah yidi nanon Allah siri tegal gam Allah siri yake tegal debbo te a gorko go'o gorko bo te a debbo go'o be sendata seni to mayde sendibe amma o debbo o wadi ka warki tegal mako e mo te a worbe fere fere de o debbo fami annabi Isa andi fuko o wadata dum woda diga don o fami Yesu almasihu na neddo tan annabijo o fami annabi Isa e wodi bawde anduki kodume gada dum e suude sei debbo on wi annabi Isa modibbo lallai mi fami a annabijo sei o dawti wi mama en amin maunini Allah dow hoccere de e amma onon yahudan ko en on bi'a Urshalima wani to hani dum maunina Allah debbo o de o fami annabi Isa na neddo tan o fami annabi Isa an annabijo Allah annabi Isa an lilado Allah sei o so ini hala diga ndiyam kokkay jam yonki yaki hala dina o wi annabi Isa minon samari yanko en dow hoccere de ende ngita don min mauninta Allah amma onan yahudanko en on bi'a se lalle to Urshalima wani to hani dum maunina Allah. Hananen ko annabi Isa wi o debbo dow hala dina ko bo dow no Allah yidi dum maunina dum. Aya chapande didi e go'o Yesu wi imo jabu ko bi'a imami charel e wara ngel mauninto nyako mo dow na dow hoccere nde e na nder Urshalima. Onon Samarian ko en on maunina ko on anda amma minon Yahudan ko en emen maunina ko min andi gam daga to Yahudan ko en kisndam iwoyi amma charel e wara ngel yada ke ngel wari charel ngel yimbe maunino be Allah no hani be maunina nyako modo nder gonga e nder bawde ruhu Allah gam iri mabbe nyako modo yidi be mauninamo. Aya chapande didi enai. Allah o ruhu maunino be mobo dole be mauninamo nde ruhu e gonga. To annabi Isa e meta dono hani dum maunina Allah. Nde debbo o wi annabi Isa rafa minon to mi mauninta Allah do hoccere nde e. Onombo ombia seto Urshalima tan hani dum maunina Allah. Amma annabi Isa holli debbo o charel e wara ko bo charel ma wari ngel yimbe maunino be Allah be mbawa e be maunina mo ko nde wigere to be ngoni na to wonde wigere tan gam Allah na wigere go tan woni Allah e mo koto e annabi Isa wi debbo o Allah o ruhu gam non maunina e be mo fu dole be maunina mo nder ruhu e gonga. Gam non se pamen wiki. Allah na wigere nde maunintemo wannimo. Ama iri ngiku ngu maunintemo orarata. Iri berde de maunintemo orarata. Atawai netto bornake kolte botte gam maunina Allah. Netto lotake botum gam maunina Allah. Atawai netto wa ini wigere bonde gam maunina Allah amma bernde mudum woda ngikku mudum woda Allah bo e rara berde bibbe adama maunina e bemo e mo rara e irinde bernde maunintemmo e iringu ye ngikku maunintemmo e maunina mo der gonga ko bo en gadaay dum tan gam yiki gite e mo itinto tan gam yimbe ngia ko bo e mo itino gam mauninen Allah nder gonga e nder ruhu. Gam non, to en maunina Allah, Allah erara iri njikku meden, erara iri perde meden. En gada dum nder gonga, kobo en gada dum tangan yiki gite. To en maunina Allah nder ruhu e gonga, maunin ki Allah meden, lato to jaboto dum to Allah. Amato gam yiki gite tan, dun latake mere. Gamnon bandira be am se nyumen iri no mauni nirten Allah. Annabi Isa wi Allah o ruhu mauni no be mo bo dole be mauni namo nder ruhu e gonga. Bandirawo am noe mauni nirta Allah. Minna noe mauni niraimi Allah. E nder ruhu e gonga gobo gam yiki gite tan. Se pamen wiki to maunin ki Allah meden na nder gonga. To maunin ki Allah meden na nder ruhu. To kongadeten fu mere. Allah famtina en ayaje de e gam mauninen mo nder ruhu e gonga. Amin. Gada annabi Isa wi debbo on no hani ko bo no Allah yidi dum mauninamo wato nder ruhu e gonga. Se debbo on wi annabi Isa emi andi almasihu e wara wato cubado Allah to o wari o wi ay min ko dume. Se annabi Isa wi imo min meddo e mada min woni almasihu on. Dum e holla en debbo o emo andi kagarol annabi Isa emo andi annabaku dum Allah wadi e kondude annabo en mako. Wiki o lilowai annabi Isa kisno duniyaru diga hakke. Gamnon emo wada kammunde do waroiki annabi Isa gam hisnamo diga hakke mako. Se debbo on wi emi andi annabi Isa to wari ekitinaimen duddum dow Allah. Se annabi Isa wi imo min meddo e mada min woni almasihu on. E charen gelbo se almajiri en annabi Isa ngartoy diga sodoy ki nyamdu. Be kaydini de be tawi emo medda e debbo. Wala bo bawdo omti honduko mudum. Wi annabi Isa gam dume meddata e mako. Ko wi a debbo on ko ngidda. Aya chapande didi e jawetati. Yaki chapande didi e jawenayi wi'i. Se debbo on ali yogirde ndiyam mudum. So i gariri wi'i yimbe. Ngarengi on don neddo. Bido yam ko dume ko medumi waduki. Ko kanko wani almasihu. Aya chapande tati wi'i. Se yimbe ben ali gariri ndin. Benjaito Yesu hade bundu. Gambe nani ko debbo o wi'i. De annabi Isa wi debbo on. Min mo meddata wani almasihu on. O holake. O jabi ko annabi Isa wi imo. Don e don o ali yogirde ndiyam mako. O nattoy gariri. O wi yimbe. Usani ngarengi on. Goddo neddo. Bido yam fu ko medumi waduki esute. Ko kanko wani annabi Isa garo. Wato kisno duniyaru diga hakke. Usani garegi ommo. Emo ton hade bundu. Yimbe ben don ya don ali gariri ndin benjahi to annabi Isa hade bundu bengi imo. Den annabi Isa metani be ko wajinani be. E dum dernon se tokkube annabi Isa bi imo. Useni modibbo waru nyamu goddum ko bo waru nyamu nyamdu. Se annabi Isa wibe emi wodi nyamdu du nyamaimi du on anda ko dume do mayru. A fi dum fa wanni tokkube mo se be puddi jam tirki ko e mabbe ko goddo waddani mo nyamdu o nyami enen en anda e be der metitaaki se annabi Isa wiibe nyamdu am woni mi wada ko liloy do yam wiiyam mi bo yottida kugal gal o hokkiyam maana alla liloy annabi Isa o wajinana yimbe be tokkomo gam o warta kisnobe diga hakke e kita alla garay ka nyalde jango. Gam e pama o lila do Allah. Kanko boni mo Allah liloi gam o hisna duniyaru fu diga hakke e kita Allah garay ka nyalde jango. Denbo o huwa kugal kisndam do gafangal. Wato o maya e mbattudi bibbe Adama be hakke. Hanji woni maana o yottina fu kugal ngal Allah hokkimo. Annabi Isa wartiri nyumo Allah ko boko Allah yidi o wada bo nyamdu mako. Enen na hande en gartira ko Allah yidi ngaden bo nyamdu meden. Annabi Isa e yi'ato wadaay ko Allah yidi o halkay ko bo o mayay. Bo non no neddo to nyamaay nyamdu mayay. Gam non annabi Isa wi'i to o wadaay ko Allah yidi dum wartay hakke o mayay. to o yottina e kugal ngal Allah liloymo o huwa der duniyaru ndu o mayay gam non o yida gam nyamdu hadamo waduki ko Allah yidi annabi Isa e der kugal Allah e mo der wajinki ha ma do o wala charel gam nyamki nyamdu gam o wadi bernde mako o huwa kugal ngal Allah liloymo o huwa eren gajinobe Allah hokkaen irinde bernde gam gaden kugal Allah e Yesu burna ko dum e der jodde meden sai annabi Isa wi tokkube mo na on bi'a joni horti lebbi nayi dum fe'a ko bendi efte gite modon daron gese bendi de kewti fe'eki ma ana ko annabi Isa wi'ata do woni yimbe ngari be kaabi be nana walde Allah Se annabi Isa dauti wiki pe o ko bendi ko bo kelo e jomu gesa e be nanda beldum itto ko rema e yobe ko rema dum o hauritata woni yimbe kebobe yonki kireata annabi Isa yi yimbe kaabube nana walde mako gam be tokko lawal ngol Allah siri gam hebuki yonki kireata ko bo hisuki diga kita Allah nyalde jango o nanditini yimbe Engesa, den bo Allah weni jomu gesa kan. Fe obe bo, ko bo kelo obe bo, weni yimbe gajinobe ko bo kuobe kugal Allah. Gajinobe walde Allah hari yimbe tuba, tokko lawol Allah, benanda e beldum e Allah der aljanna. Den bo, yimbe ko libe an nabi Isa bo heba e natuki aljanna. Hanju weni maana, ko rema tum o hauritata, weni yimbe kebobe yonki kire ata. Bandirawo am afami dum o debbo warti misalu boddum gam meden de o nani waju annabi Isa o holake wiki annabi Isa woni lilado Allah kisno duniyaru diga hakke o jogaki habaru beldum dum gam kanko tan don e don o nattoy gariri o humpitoy yimbe gam be ngara be ngiana gite mabbe be nanana noppi mabbe Aya chapande tati ya jewe na iwi. Samari yanko en dutbe. Endin don gariri koli Yesu. Gam on don debbo wii. O wii ya mfuko meedumi waduki. Aya chapande na i. Gam non nde samari yanko en bengari to Yesu. Betorimo o jododo emakbe. Se o jododi emakbe balde didi. Aya chapande na ye goo. Yaki chapande na ye didi. Yimbe koli be Yesu. Pedi na seta gam boli de mako. Bembi debbo on, joni min kolake Yesu, nagam kombi datan, ama gam minon ekoye amin, min nani ko owii, min tabitini kanko ni kisno duniyaru. Nde o debbo, humpito yimbe gariri ndii, ngarito annabi Isa, benani wajumako, se benani beldum nasetna. Gam benani habaru beldum dun kisndam diga hakke e kita Allah garay kanyalde jango barka holaki annabi Isa be kolimo den benani beldum sumpotirki e mako be torimo be bi'i useni modibbo jododa e amin a ekitinamin wolde Allah Yesu bo wanyai se o jododi e mabbe gam balde didi e mo ekitinabe e mo wajinanabe benani beldum na sedda Se be mbi debbo on joni kam min kolake Yesu nagam ko biida min tan gam minon men giani gite amin min nanani noppi amin min tabbitini bo Yesu wato annabi Isa woni kisno duniyaru diga hakke o debbo huwi kugal Allah nde o nani habaru beldum o jogaki dum hanko tan o yayi o humpito e bandiraabe mako o humpito yimbe gariri mako fu bengari Gam benana habaru beldum, benana habaru kisndam. Nde benani kam ema benjabi. Be kolake annabi Isa weni kisno bediga hakke mabbe. Be kolake annabi Isa weni kisno duniyaru fu. Gam non ebe kewi seyo welwelo hama bejabaye annabi Isa alabe. Bandirao am annana edo habaru beldum duum. Undume weni nyumo mata. Ajabi bononno be yimbe jabiri a holake annabi Isa woni kisnoma diga hakke a holake annabi Isa woni kisnoma diga kita Allah garayka aholake annabi Isa woni jaaray do ma wuro Alla ko bo aljanna ko ha jodi awodi seko dume hadata ma jabuki ha pamen wiki Alla siriyake annabi Isa warti kisno duniyaru diga hakke to na elawol mako bo wala ne bi adama hebirta kisnam diga hakke e kita Alla garay ka nyalde jango se pama wiki annabi Isa ko walde Alla wani ndiyam ko kaijam yonki kireata. Ta wanyi holaki annabi Isa totoye keboita kisndam diga kita Alla garaika nyalde jango. Fu ganyudo yara ndiyam daam ganyudo walde Alla. Wala no hebirta yonki kireata wato wala no hebirta natuki aljanna. Emi do anna naido habaru beldum Alla hokkuma famu bonondo yimbe bee. Koloda amma tabbitina nder yonki maada ko bernde maada wiki. Annabi Isa woni kisno ma diga hakke maada. Koloda tabbitina nder bernde maada. Njababo wiki annabi Isa woni kisno duniyaru diga hakke. Gam keba kisndam diga hakke. Ekita Alla garaika nyalnde jango. Anjabudo Alla eidi ngarta bo o debbo. Wato njaha ambiaka bandirabe maada habaru beldum dum kisndam barka holaki annabi Isa gam kambe mabe keba kisndam diga hakke e kita Alla garaika nyalnde jango. Ta wadi non ahua kugal Alla awada boko Alla idi. Ta wadi nombo Alla barki dinte.